Gavumenti esabiddwa okukendeeza ku misolo emingi gy'ejja ku byuma ebikebera endwadde. Abantu basobole okwegulira ebyuma ebyo babikozese okwekebera endwadde n'okwetangira endwadde naddala ezo ezitasiigibwa. Omusasi waffe Doom Davis Joel alina ebisingawo.
Bannabyabulamu bagamba nti enkola ey'okwekebera n'okwejjanjaba esaanidde okwongera okujjumbira bannayuganda kubanga kizuuliddwa nti endwadde nnyingi naddala ezitasiigibwa zongedde okubasenkenya n'okubamalawo. Bagamba nti ebitundu 41% ku bantu abafa mu Uganda bafa endwadde ezitasiigibwa so nga singa bakedde okwekebera kisobola okubatangira endwadde ezo. Annette Confidence Nabagala, Ssentebe w'olukiiko oluteekateeka olukungaana olutumiddwa National Test and Treat Conference olw'okuba ng'ennaku 27 okutuuka nga 29 ku Speke Resort emunyonyi omwezi guno olwongeyo okukubiriza abantu n'okubangula ku ngeri y'okwejjanjaba n'okwekebera, agambye nti kisaanidde abantu n'okugula obuuma babuteeke mu maka gaabwe basobole okwekebera.
Yensonga lwaki kati mu Uganda tandise okulaba amawulire abantu abakutukira mu mmotoka ne bagwa ku nguudo obw'obuteekebera. Ate tusaba community tubeere ne first aid box tuzongeremu ku bintu, tokoma ku plasta yeka mu first aid box, gatyamu ne ku BP machine kuba ekyo ekyuma ekikebera pressure essaawa eno tulimubiragira balwadde emulaga okubigula n'ebikebera sukaali buli abantu b'ekibere. Naye kati naffe tugamba nti okuva mu lukunga nga luno olwa test and treat wegulira akakebera sukaali beenako mu nyumba, tolinda kulwala kuggwayo bakakuguze mu kiliniki. Bw'oba muyina essomero mubeereko n'obuuma obwo butandikirwako 5,000 gyokka essomero okateeka wali akebera pressure. N'ekkanisa tusobole okuba ne Uganda eyeeyagaza, tuziyize endwadde ezo ezitasiigibwa ez'emitima, endwadde ez'okussa.
Agamba nti bannayuganda era basaanire n'okufaayo bwe bazuulibwa nti balwadde kubanga balina ekizibu kyonna ekibatawaanya, bwe baweebwa eddagala balimire liggweewo baleme ate okukwatibwa endwadde endala eziyinza okuva mu butamala awo ddagala.
Ng'omanya nti oli mulwadde funa obujjanjabi, togaana ddagala oba kulikozesa bubi. Nga twagala okweta ekyokulabirako, ezeeno endwadde zirimu n'obulwadde bw'omutwe. Siriimu asobola okubaawo, naye omuntu n'agaana okumira eddagala ng'obwongo bwe buki bulwadde. Kati asijja kulimira oba afankole ki? Nfe. Kati omuntu oyo aba siriimu si ya muse. Kino ekyamuganye okumira eddagala kiba kimukoze ki? Ki ekiba kimutute? Buli lw'onoonyereza ku muntu afudde ojja kwekanga nga waliyo 7-1-5 nga endwadde zitasiigibwa ne zibakoze ekyo ze zibasse. Tezitambula zokka kubanga integrated. Kiba kaweefube kati tuzirwanyisa zonna wamu. Sigamba tunwanyizeeko pressure yokka ate omuntu asigale ng'alina TB. Basobola okukakutema nti olina TB ne weerwaza ne pressure nga gwe ne weeraliikira kakala n'otufaako nga busa. So kaweefube tuwaweekebere ate weejjanjabe otubeere balamu.
SFM, Dungu Davis, ku Ministry y'Ebyobulamu mu Kampala.